na 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 na.
Madam me.
Na 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 na.
Paulo's most wanted. Lala Taminembo. Rich keeper rote. And
run your breezy. Breezy boy Zambia.
Let's go.
Will you marry me? Lelo. Mifikilize my promises. Yanga lelo. Will you marry me? Lelo. Mifikilize my promises. Yanga lelo.
1, 2, 3,
will
let's go.
Nebali ufosize love kufarapa. Bababu nebali hanina neke ndufalapa. Kono fari nkie. Kena mwapiru yaka ukafeza kwa mnyako nkie. Kambeka chekulu wanyalana. Kapawe na kambeka cheku wanyalana. Na amba kudiala kuplana. Kukufunsa ifunso ine polite mana. Kono ni pale uzi kufumana. Mungu mwakubuzeza konjona chwana.
Ati lelo. Nifikilize my promises. Yanga lelo. Will you marry me? Lelo. Nifikilize my promises. Yanga lelo.
1, 2, 3,
will
let's
you marry
go.
Me? Marry me. Marry me. Marry me. Marry me. Marry me. Marry me. Will you marry me? Marry me. Marry me. Nikujala peni na yambilo kuza. Atini zaka kukwa tila mami. Weza chito kutuka na wanzako. Weza chito kushuwa wanzako. Atini kusobeleza chafi. Nifuno kukwa tila lelo mami. Nifikilize my promises, yanga lelo. Will you marry me, lelo? Nifikilize my promises, yanga lelo.
1, 2, 3,
will
let's go.
Mwele ni kuba mifa. Seza linya zisika ni luba ni saa. Kono aseni batia obe bakulu. Naneke hani kula kwa ndunibe ni wakuluma. Hanina ama mfama kande. Ni batafela kunyalawe na eni ziba hande. Kuti what's mine becomes yours too. Kono niona na koya unyaz was cool. Ba, hanisa kona kuipata truly. Haiba wani lati aluli. Lumela kuti uka kutani na kwa liluli. Yeo hakipuzo kono fapuzo kikuli.
Nifikilize my promises, yanga lelo. Will you marry me, lelo? Nifikilize my promises, yanga lelo.
1, 2, 3,
will
let's
you
go.
Choka ni kujali mami.